I said plan. Move it.
Amadot,
Kafuna jitwa na ipesa ya ulunda Kakulupilika nditu bwana kawakonda Manalipa kampani ya Azamso Salale nalinyatwa akapesa po ya sukoma Na menya blanda chifu kwa chamuwa Nalitewa nchite wana pita kumuwa Bava zina chola zina tenga karikose Iwa tangoleze lango kona palipose Analisa kuziwa kanduyu Mesa nalitulo Analisa kuziwa kanduyu Mesa nalimutulo
Download great music from amadot.unaux.com.